Ekhathinda khona kuzwala sengathi yonke into eseduze kwakho iyafata bala. La khona ingqinamba obhekene nazo nobuhlungu bukucwilisa. Ekhathini ngekho khona noyedwa osesayidini lakho. Kube sengathi ngisho noNkulunkulu imbala akekho ngakuwe. Manje kwenzakalani mawusuku lapho? Ubhekana kanjani nesimo esinjalo? Yini okumele ukholwe yiyo ulapho? Anthathe ithuba ngikubingelele ngikwamukele engosini yethu eFresh. Ngingusibalo Bithi Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Angazi noma mlaleli, sakwayifunda indaba kaJobe eTestamenteni elidala. Kodwa mina, indaba engide ngibuyela kuyo ezikhathini eziningi, ngoba indaba ephusile ephilayo, ekhuluma ngobuqiniso boqobo lwezinto esibhekana nazo empilweni. UJobe ungomunye wabantu abahle, wayengenasici, elungile, emesaba uNkulunkulu, wabalekela okubi, Jobe 1 verse 1. Khona kunjalo, sibona uNkulunkulu ngezathu engeke zacaca kuthina, evumela uSathane uhlasela uJobe, kakhulu ngokuba walahlela izinto ezabe ziwumgogodla kuye ngaphandle kwempilo uqobo lwayo eyasala. Nabangani bakhe abamsizi ngalutho beza kuye bazomzungeza bamtshela ukuthi hayi ngempela Jobe kusho ukuthi kunokuba obukhulu kakhulu obenzele phambi kaNkulunkulu ukuthi enze lokhu kuwe. Sekunzima ke sihlobo sami mawusukunohlobo olunjalo lwabangani, phela usukungasadinga ezitha lapho. UJobe akhale kuNkulunkulu ephindelela, Nkulunkulu kungani wenze lokhu kumina? Akukho fair, akukho lubi engilwenzile. Uzoqhubeka Nkulunkulu kuba udedelele lokhu kuze kube nini na? Mhlawumbe nawe mlaleli uyizwa le ndaba ifani ngena ncemishi kweyakho. Kodwa phakathi kwesinye seyililo zakho uJobe usefika kulesi siphetho lapha kuJobe 19 verse 25 no-26. Kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona, ekupheleni uyakuma othulini. Nalapho sesishabalela isikhumba sami, ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami. Ekujweni kweyingqinamba nobuhlungu aphakathi kubo, uJobe wayazi ukuthi uNkulunkulu umhlengi wakhe uyaphila. Ithemba lakhe kuNkulunkulu labe lingazamazamile. Wayazi ukuthi lusukulumbe uzombona uNkulunkulu lokho nebala kwabe kwenele ukwazi. Impela sihlobo sami, kuhlale lokho kwenele ukwazi. Yilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Lezi nkulumo usungayithola ngeWhatsApp audio kule nombolo 067 706 0077.